Amawubo 63 verse 1. Nkulunkulu, wena uNkulunkulu wami, ngiyakufuna ekuseni umphefumulo wami womele wena, inyama yami langazela wena ezweni lomleyo, eligagadekileyo, lapha manzi engekho khona. Verse 2. Kanjalo ngikubeka indlela engcwele, ngibona amandla akho, nenkazimulo yakho. Verse 3. Ngoba umusa wakho, umnandi kunokuphila, indebe zami ziyakukudumisa. Verse 4. Ngiyakubonga ngisaphila, ngiyakuphamisa izandla zami egameni lakho. Verse 5. Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni amafutha, umlomo wami uyakudumisa ngeindebe ezithabayo. Verse 6. Nxa ngikukhumbula ecansini lami, ngizidla ngawo emlindweni yasebusuku. Verse 7. Ngokuba ungisizile, ngiyakwethaba ethunzini lamaphiko akho. Verse 8. Umphefumulo wami ubambelela kuwe, esokunene sakho siyakungiphasa. Verse 9. Kepha bafuna umphefumulo wami kuwubulala, bayakwehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi. Verse 10. Bayakunikela esandleni senkemba, babe yisabelo sezimpungushe. Verse 11. Kepha inkosi yakuthokoza uNkulunkulu, bonke abafunga yena bayakuzibonga, ngokuba umlomo wabakhuluma amanga uyakuvalwa.